Kaza my boy. Wali mwenza ketui paka na chui avienda. Baya kulazimisa penzi kwa mtu wase kupena yoni mbae.
Umenirabisha sukari buru. Aeri ungesema tu kama si wangu. Amilingeza changa nyambari gesangu.
Mtoto blakara, mixa chotara. Umuubika vema Natasha Burundi.
Nika mateki umangangangang.
Usije changanyikiwa tukiwa kumadi
chiki chiki wa 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 bana ba chiki chiki wa 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 chiki chiki wa 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 wa
utambeka jenje wa 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 Natasha wa wa wa.
Natasha La Boss.
Merci baby. This is when I walk lost. My beautiful Natasha.
Sun, babe.